tewtugol hoore mum ɗati cappanɗe nayi e tati paƴƴi cappanɗe nayi e nayi talki shari'a leydi Niger gaɗi filla mum. Neɗɗo hu tawa nder tewtugol hoore mum wala jukkorgol jukkete ngam majjum. Ayuba Hassan carɗo fantini dow mum.
Ɗenugol hoore mum kam woni se neɗɗo toña kema dunƴita ɗum dow talki shari'a leydi Niger ko joƴƴini ɗatol cappanɗe nayi e tati ɗatol cappanɗe nayi e nayi. Ɗon woni ko wi'a gacce fo wala so tawama neɗɗo enɗa wari e wuro maɗa o wi'i fa o naata a dunƴitimo o wi o wonƴitutto e maɗa fay se barminɗamo nane mbarɗamo e hoore muɗum gacce fo wala saabu hoore maɗa gonɗa tewta fillite noon enɗan fa wooɗa non watta ko ɗum ya ɗum tabitoa hono tewtugol hoore muɗum ngol enɗan tawi faame kanno kitotoɗon enɗan ka wawi ƴewde haala ka tabintina noon ɗum wontiri.
C'est une question d'appréciation du juge.
Noy o watto ko o holla ke kanko on o toñaɗo mo woni imo tewta hoore makko no?
Oui, en fait il suffit juste de dire les circonstances dans lesquelles donc
a haala ni noyi ɗum fu ɗum waɗir noon enɗan mbiya jamma jamma neɗɗo wari naati nder galle maɗa no jogui jogalaji bonɗi coññinɗa ɗum sali dillude fa sini fa woñito e maɗa a fiɗi ɗum sen tawama jomum ka arti memima jonka fese hoddir dogude noon wayno fo jon o kayi dow tewtol hoore ma noon ko waɗo nder majjum fuu wona ga a tewti hoore ma tan watta ko gacce on waɗi wi a yartaki sari a koyi a yarta sari a sarɗente ƴeewe haala ka gonga mum tewte andu konɗo a darto ɗon kolla gonga maɗa ko saabi ko gaɗɗa hunde enɗan de hatta ko waɗi fo jomum wawi nangguede sarɗene dow majjum.
To se neɗɗo non gama ɗum o woni jukkugo ko wawi jukkede nder fi oɗo
tama a waro neɗɗo noon fuu a nangganta kana dow warugol neɗɗo si a nawnu jomum noon kandu konɗan noon ni woni ko sari on darto dow muɗum kiitotoɗon enɗan kan wawi ƴewude haala so tawama dow filla tewtol hoore muɗum ngol enɗan woni ko ɗum waɗi ɗatol capanɗe nayyi e tataɓol ngol laabi sari ngol enɗan holli gacce fuu gaɗɗo fuu neɗɗo gaccittake
moe yi oyte seni hano ni e bannu waɗi
se neɗɗo wari naati e ler galle maɗa a yahan kalna polici ɓe ƴeewa ɓe ƴantin an on enɗan towdu konɗo kam ɗuɓe kalde e muɗum haalayɗi ɓe kawratɗi fuu ɓe gaɗɗi reyɗi ɓe nelda procureur jonka procureur kañum woni ko watto ko heddiɗo.